sezunjalo yabonga ntombi ngiyabona sesidlule kokuningi nawe ngibonga ukuthi awushintshi noma kutheni wena uhlezi unjalo ngiyabonga ntombi ngiyabona
Yeah, I'm a bitch.